Get with Slick on the gram, on Snapchat, and on Twitter via the handle at Listen to Slick. Like his Facebook page, Listen to Slick, and link up with the homie.
Mufanya juu ya handas matire Maniu kama pewe pampas wapime Ambia nyash tumemwaminia basi Lakini tukishampoteza kuna comeback nyingine No komena hizi kwanza catch up na zile Ndorogeka mimi labda mkamba kwa zime Kifuwa utipige we ni master wa kuchocha Tunakujua we ni mwere we si gangster ya kutosha Na ikibidi tunakuleta juu Leo kajana ndio ifilingi nkani deja vu Ye ukambanga mbono na nuliza maswali Unate kwa nyara unabaki mteja patikani Kutapikwa iwe gas stove ama kuni Lakini wakonja plus choo hawa kuni Soka unajiona bad bus njoo kwa wahuni Penye mbaya mbaya ngori tunasolve kwa mangumi Na kauna ngoja chorus ndio hit Nimejiset bila compass kwa street Look ni fresh, converse na jeans Watu play wa situ player, tuko concert na shit juu Sifati habari mini nugu wa news Dofike hii hali ndugu kwanza nunua views hey, Niliamini kwamba mungu wa juju Nilisonge japokuwa, nilifungwa miguu Check Be careful who you beef with I was only 9 when I was caught shoplifting I had to check on my neighbors to stop snitching Now I'm giving back to the neighbors and that's real shit Mama told me I'm a pain in the neck But that changed when I started paying the rent My dad changed, he started playing my tracks But I never changed cause you see the plan was to rap Now we kick me with the finest So I keep on, I miss you, see him in a kind, yeah Now my celebrity Kenya who I'm Siba Wameshindwa kupea vera na huda mimba Maisha ya kuiba, tryna get to me But busy in kiandika, see I'm tryna be a leader Got goons for no reason, me I never leave them Ndo mananezanga kujishasha kila region Check So what the fuck niggas talking about Started this shit, now these niggas walking around Tryna beef me, neza weka Glock in your mouth Kwanza free me, cause the media's locking me out Kwa sasa wana ni misuse Na nkikufa kesho na junta increase views Kwa my post what I die was a nice dude That I piece of guinea and I swear bro we miss you Hey, but it's all fine I had to sing so these motherfuckers talk about that too I got my Glock 9 Mama crying, aki mtoto wangu be careful Run a man down in my Adidas shoes Alafu click clack, daddy da boom Scar did this, that, what did I do? You can never distract me, Emma
Crime see me panic Flow fire satanic Chapa my rapper, I'm barbaric Up on the mic like garlic How was every tarik? Daily me wanga na sadi Got the mayo, got the sauce And a little taste of garlic Crazy, bita we wavy Manika wengi, my rapper ni lazy Nigga fugazi, bita huwezi Bita mitatu ya bima na benzi Fana kujua na kuna kile wanajua Wote ni washenzi Afrocentric, got the dripping on the mic like Kenzi Finya mara pare soki mistari ni vita sio kitoto kimilitari Flow moto watari mapowder na kari na kuta ngoma na piga musumari Mishoni ni kutilipo masalari Mana miwa teke agara hari na twek safari na check na gari no fix kadari flow keka sal Kill season disrespect a nigga real treason And most of you rappers with big body mass nil reason Gotta hit them with the chopper back in the hood I'm the biggest popper Ikifika kutema kuchana mavas we gotta get them proper Na sifanyi juu ya collabo ya scam adomani Fena pull a clip and you niggas run with the money Vince what be your money you back in the journey Tryna follow the leader Niggas rap same like Scar and Rita And I can call names it ain't no games You never mean a tema ni more flames no complaints Cause I done did it, man, I got the dope like cocaine Find a fit, nigga, no strain, no pain, nigga, that's no game No drugs, nigga, yes, Mo Jane Fast lane on my own lane, na Nicky Landro, na Leta Baski Mark Mohan, kon be a Hulk, na Logan, kill him all, no waga slogan Nicky Jam, Radwa, Shati, Tuki, Hulk, Hogan Show my fans, walenge, vitu za tene, jukuna modern Been a killer from day one, back to back with my day ones Kakuna rap, aneza ni mada, kwangoma, nigga, say one Nikipita, last man, is slay one, they swear, and even the gay ones Wakwanza, ndani, a fast 11, na nigga, never play once Gini, gine, moja, chafu, mika, puta, dani, kafu Wachore, wanani, saka, mitam, yube, basa, rafu, mitani, minika, hit La media uleta hiti lafu Sikoli mapist kazi si uskuma utadhani masi yafu Ha ha Hey town Caterpillar, you already know
Yeah, rap imesha kuwa fashion Tight jeans, you go real fancy But you wanna penda trend, so you follow something Juzi tundo mimeguza bangi Basena sike weni rasta, unachant Shinda bobo shanti Miwa sidos, niko kazi na kesha Dambi ni kutrust, mtiaji na pesa Kirashi the chesa Rizo miwa nimekulandimu Ka offset ile sakadi ya nanyesha hey. Maniu kama wanadai e-sport Basa utize nyumbovu bado zina distort So sisi beef, buda miu eat pork Juu yangu msupa esa kuli Ligia recross Mi waosha kila time Dania basin kofua When he dope kunishinda Niko impatient kujua
Niko impatient kujua
Niko impatient kujua Nyima local kabisha nini Na Ezekiel mutua Jumingo mazangu hawezi bam Tani advice Aji jua mziki na weni fan
nope.
So cheza mbali kautaki madara Nyima kama slick ni venye tu ampaki mascara. So weda weda buda kazi mina chapa. He industry kuko na ganji when he smarter. Na gona like yongo miakasi di na kaka. Then very soon ni kolabo ya Cardi B na papa. Na jumo na juwa rende ni wrong. Rende ni ngori hepa buda you better be gone. And let it be known. None of you can compare to the dawn. Bina lipota dani jotu kwa Sierra Leone. So chase dream ayon doto taishika. I challenge mefanya watoto jaivisha. Ukona deni we msoto jailipa. Nairobi hakuna oroshos jaipita. So salute soja na tamo siya chai. Au jeshi yangu kutumia kamfano walai. Na kama bado utacheki Avengers chorea. Junior fala tupu walifanya tano sadai. And by the way story ya Vera na Huda kushindwa kupigwa bona jua ni kwa nini. Kwa nini? Jua marache kwa japewa stick ya ghetto. Mezoea tu vijana toba pini. Nikwede ya sadaka kama pasta wa Kenya. Wanadai copy paste fellow you master na tema. But master mesema. Na kani rat race buda si upiga tizi na kina kasta semenya. Nyimu jichoje vle mucho manguai shash. But in real sense buda hamukai tough no. Amwezi jora muna faku buy fast. Take over this a cool kama samurai jack. Kini cheki geti rada shika bori yako bro. Na usinila umu uyu mori yako job King Kong. Nimi smama on the body and for long. Sena filka umwa mwitu ndani angozi yako ndo. Hey. Kwa club mi wane na pull up na chariot. Fleet yangu naon ya makuga kwa gari yo. Na mi wasiro na maraba after kona kitu Yesu alifanyiwa na Judas Iscariot. Wanataka kona OG ya mikreki. Baka ma idol wangu hawa bongi vifreshi. You wanna know why I think I'm the best cause I'm the only real rapper. Ashe tu siwa na Johnny Vigetti. Kuna vitu mekwa nkisema mnisikizi. Sijui nini zo new tema squeezy. Sifu mgema takulenga uke cheesy. Of late nimekwa nikisikiza benga na mugithi. Kirapi mejama jokers buda. Ama lyricist new chocha ni mafocus losers. Una try to sound smart with your bogus luga. Ngoma moja na OG siuta oga buda. Islando ndiyo konyu patikana. Roundi kayole tunapati pati bana. Na hii challenge imetuchanua. Jutusha jiwa ni nani yako na talent na nani hana. 2012 nilikuwa na kaza na kwa jango. Kevin Superman tunasimama na malambo bakitu siku danganya hati nimetulia juki keti mbaya buda tuna
nasikia walisema grand awezi rap Swahili keti kando nionyeshe vile rap shailivyo capture skio siwa henga rap simbio I've been on it plenty years mukidab kwa singles too many thoughts and now I'm trusting my gut nime forgive sana ingawa mi mwenyewe fuck up transition became the cause umesikiza one up if your mission ni kurecord we tuliza no clap I'm closing the gap and steady putting knowledge in trap your possibility different from the beginning a cat been holding on to infinity maybe didn't snap man I'm still maze on my link or WhatsApp check it hey ligi ni gwiji pingamizi lipo wapi ushahidi natema bonge la vas mithili ya shairi na sija feature white kama vazi ya wakili I told myself that I'd have to kill this. Y'all really tore it down and now I'll have to build this. You came close for a slit your Achilles. I did it for the city, talk a county at the district. Yeah, and I'm banking on the misfits. I pray we get the valor to renounce all and risk it. I get it though, we living in a deep fix. So we end up doing it for dab and a few clicks. Off rap, I got a few things too sick. You see on my shoulder, got a new chip. My mama always thought I was a good kid. Fear of doing things, had me locked up, two keys. But we off that now. We look in the hills cars cause he propped up now. Be Jimmy no drip cars, we gon' cop that now. They willing to let us drown, wait, stop that clown. Look, my living is synonym to niggas a cine scene. I'm feeling I'm bigger than. Habitually eat the pen, the illest of features hang with mythical creatures, damn.
Yeah, it's done. Got it like Kevin.
Yeah. Once again it's official lakini atuja come back na suti yeah, yeah. Kwanza kaza kamba za buti yeah. Afunipa gekipaza sauti nilete old school design ya roof ya makuti yeah. Old school kasa nduku la poster mafala wameshindo fananisha nduku na roster nina mobsters kwenye njumu za all stars choki ya monster nkika tembe za rosters Mr. Fire ni conquiments jawai guaya kwa kiwanja I'm competent kijichocha I ain't cocky I'm confident don't fake the funk motherfucker I don't pretend fuck your DJ you mix kaki poof slap a DJ na mix zake mbof hot ni a lion tiger mix mbaka ndof eh uneza ita G mix ya kof na come cool but I'm that dude sifa chafu ka service ya masaku thug life ile ki amarushaku slap on your face hapa uki dance sharp na dondoka kwa sin kijichocha kidonda mi wachota washi yoko zai am the don man na niko bomba chesa ili kina gomba niki watomba kwenye look ya gikomba shish short and sweet, nene nene. It ain't gotta be long for you to know that this is bah. Nina mali kilo na matembezo. Lete money zeros ni kujenge stock. Ongeza zeros ndo tufike show. Miti kama so, write a check, don't you work your flow.
Chiki 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 chiki
kufanya jo antas magines ma inform wape bamba ma stitches nishambia nyasi fila na nipa trash na kama nataka kuimba ende bongo akaimbe yo kwa ma kings labda for years nizimwe ndo mrap kami labda kwa boss nifinywe nimetulia sana nikasika toto kijishasha mnajijua nyisi makinyi ni marap wa kuchocha ngeje hibit mekwe kingoja ni mi so mtule nionyeshe vioja nani nishambia skani mempa kopi ya fina kanyasha ntaka kureply tumpe coffee for fin mikula vitu zangu mtu moja tu solos kombi mipedi wome beba yako moja kolos kombi round indo onyesha vitu zenye mchawa yona for real so gopi mtu nafanya dio ma ojonjo na sio cheese nafika kukoti for real mara poko only for shoto mana kona business aso kwa sisi ki business so kwa na gamba ndo mana mtu kama giz na kweza manoti na kili ndo mana kuna rapa anaweza na mimi nafinya ni kama machine for years nimefanya kitu ni kama nitini na nina mabini kwa kili misaris kwa mingi atamkuja watu mitambili nisho onyesha amuweza ina kiti sasa juu nini mbaya na nyinyi na shika marapa kili muke bonga mbaya ni kichwa na kongisha kwa lami nafanya mbuke kwa dimi sotu mimi ndo rapeta pide bimu ya mini napanda napenda vitu kita bidi marapa rondi mongeza tu bidi nafanya kushanda viku kilo mana na manga marapa ni kama mitini na kama ni buzz imejipin nipate kwa bani kifeel grid nafanya marapa wa feel vifala juvile na kasi kifeel free so funga nipide na boda nivita maboda napita kikaza mashoda songeza nikupe maoda zenye mutafollow juking amerudi kibuda funga mudomo nikibonga marapa tabonda so ukinibonda na konda nashika mawipo kisoje sote risasi kwangu haikuwa kinipoza spaza take the back rap kamba step up make rap nongeza makanju kwa fuko nyeshe game na take rap roundi mtashika mahang down kwa beat give me a chick if she's got ass and she's freaky hakuna kubishana hii beat ni mekill so nakatokonyesha toto unitababa kwa nini nichokoze ndo joke madwa ni nini nikifikaga ni blanda naogopaga nikishika mashini
walikubali washavua kanzu na kofia kuna jali but ile speed na kamnayo wanofia mimi natoka hit town na nimefika hit town mimi najua deep down una shake to the ground
you never thought to come around
na mtaacha ujinga mbona mnajivisha crown hata kichwa inadinda nigga una car clown kuna wasee wakali huku chini underground wamekula nduku macho zimefry brown wanaikula kasupo tuna as around your town mimi niko na bounce na call shots na rounds na make my fans proud you're not tiwa na banks madam how no visit out come and dance tutachacha area mbaga pop at a dance nigga na kudai you ain't got no guts kivuli ndo jeshi sina kini last chance tuko level ya kudance check your levels stay in your lane I'm a rebel how was it maintain na hit tempo ata ku complain check your levels check your levels check your levels stay in your lane I'm a rebel how was it maintain na hit tempo ata ku complain check your levels check your levels Misi tafuti jina masifa I'm the big boss kama Luda na Sharifa tushajaza maarifa sikia vile naandika sikia vile naanguka let a beast different kicks letters za kapuka letters za Celine Dion letters baka rumba wanatoka wanadhani tunatumia dumba kama unajua unajua mistari ziko machua kitu moja mimi nikoshuka mnakesha mkijisumbua sasa mmeshindwa kutatua na leo lazima utapunguza kifua hii utaifila tofunike mapua mimi stake fanya job kapunda na die music streak itanifikisha runda that's not the goal maybe nikipata pena music your soul ata isipopenya sicheza how jeshi linitambua mapema check your levels stay in your lane I'm a rebel how was it maintain na hit tempo ata ku complain check your levels check your levels check your levels stay in your lane I'm a rebel how was it maintain na hit tempo ata ku complain check your levels
so fresh cuz a nigga so raw I'm the only nigga in my city ready so though got the cup of hemp papers in my eyes are all raw so I take a pen and paper then I'm going in raw shika pen paper, na paper bado na tekeleza bado nafanya mambo bado wote watapenda bado naandika mistari bado na temesha all as around me come feel it like I'm under pressure I hear rappers saying that I talk tell it by fire go make a cripple walk my rap game come feel it like I'm on top no ain't nobody in my league I'm a top dog you ain't a realer if a nigga can't appreciate if I was counting on my exes they be 58 on my left I know love now all I see is hate so when you dare me on a beat better know the state
umejiona sana basi nipe kiona venye na run town ni kama mi CEO zibigi no venye na bonga ni kama PR the only time nitaacha kutana ni kikatra call so mi na preach ili wapate wokovu nasikia nani anajifata na pungu Mr. Isafi kwani zimetoka bafu na kabla nandike hingo masani nipe bafu niko mavela mavrapa bako mandera wana dry spell la mistari bado mimi na kera bila era kimi steady chimba bado mi na tesa from January to December wani fuata kakalenda bini kiteka na chajomi nikicheka juleti venye na pika budi wezi hata tema tema bado mavrapa wana akama mandiva ndo mana na watawa mbi wanabaki waki hema hema the game got me feeling like I'm in a ring tell these rap niggas come and watch me do my thing most of these rappers ain't shit so I call him not king let a nigga know that I'm in my own league and now other nigga fixing in my league yeah pride calling you I hope a nigga don't peek yeah it would have what to do around here I'm the best if this was a class then I think I put the game
a nigga killing it a nigga killing it a nigga killing it a nigga killing it
nani anajichocha na kovi
Zed ya skane za chana na nkuwache na kovu Flow ni tamu maja dafu we ni kana zimbovu Besides mini jesha chui Simba na ndovu bro si jichoche mini gas We ni jiko la stovu wanama marathon runner Unani feel hata kama ukikana Mini muslamu soswala ni kwa rabana Zidi kuni bless ni bombi zivas Kama Osama vas mina choma kanyama Matijesi zako kila natema ni kweli Hapa sivako falu nafanya kivyako Lakini kuna watu wanafanya zaidi yako Hii ni sign moja clear Kujua place yako hii ni mbogi hadi Pop melala, sisi hapa ni kapo Mini size yako, mini psycho Kipofu fumbuwa macho Grinding daily on the hustle Na nuka pesa na jasho tuendako Ladies wanajia mini juu ya tako Mwenye hela fanya mwenye degree ya kule kwa macho Designer watapanda na kina kwevu watablanda Mbona uwe mitetu kaisili wengo Jaya kwanza nimekuwa niki watch rap Ikizi kwa nasanda Mimi ntawaroga ni ifufuwe kamkanga South God, Don Jones, bro ni nini mbaya AOG, you got the skills na unatemaga fire Batu scared, tupe mangoma, sisi tukusikize Ukunda on the map, wewe uo wakilisha To the cute show My beast kwenye game Nini malayones Usbali mtu wa kutem Miss Mandy kina Monskim Na flow vi insane Msi ishiye tu kwa kolabo manze Wakeni flame Hii ni kwangi kama wakuu Pita marangi ni pati tuju Na top the charts na uwa mavaso Acha wote hawa na klubu Uda hii ni sauti ngeni kwaku I know that is true Nini yule betro kakosta sani I'm on the move Nini ya kesha na wapapresha Salamu na leta Iwe modo ni kwa kalo sama Saika na feather Kayole buruda ndora Hii hip hop tutatembeza Real with the afro beat is dead Wapi jeneza Sasa scam kardinali Uhali gani ndugu Tukani beat nisha Uwa sasa natafuna njugu Uifanya hard, uifanya rough kama sugu Neza leta chorus no mahatari zeti
ya sugu Kijana mbigo mini bantu Kijana mbigo mini bantu Nimeva mia panye mbuga kama chatu Wapi had the band squeezy na uliza kiatu Masikia squeezy marapana miaru wame fiantu Kijana mbigo mini bantu Nimeva mia panye mbuga kama chatu Wapi had the band squeezy na uliza kiatu
I had to let these niggas know that I'm in it and y'all lucky If you get more than a minute, I just overflow Give a fuck about a time limit Creative nigga got bars for real niggas No time for gold diggers Kuna tofauti ya cockiness na confidence Na uskibu da lyrically joa kuna evidence Ni mada keso hakuna aja ambulance Na jua magunzu attacks kama kanjo You snitch niggas ni madropouts wakiganjo Old heads wakona jokes na magimmicks Matokeo sani situ na toast na maginnis It's not over, skiza boss, it's your finish Until you a cop, thanks to not minding your business Leo nigga, why you out here talking all that? You bout that life, but have you ever been short at? I rep my city, promote the culture and all that I been a leader, no clout chasing and all that It used to be you'd rap what you really mean But new rappers joining my memes, not my skinny jeans On the internet talking about how they run things Them cheap drugs got you feeling like you really mean No substance, just bragging and fast rapping Najwa mtacha mziki when they stop clapping No support media, just gassing the youngins Me, I don't condone games, I'm still gunning For that number one spot, race still running Majirani walishikana wakapenya Wakati sitna trend fast, Kenyan rapper kuna lasagna Funny shit, niggas get opportunities But stay on some dummy shit Came up on a gully bitch, I will never act rich Petition guy, I need to get on some higher shit Growing up, my niggas used to roll with the fire sticks Some deceased, most of them never coming home We need support, rather build than pick a bone Stupid rappers always arguing about who the dawn Send them to sleep, have them waking up to a new dawn Niggas try to sleep on me, it was nightmares Rappers up to silly stuff But we don't care You niggas not articulate, man You not clear I'll be the last man standing When the storm clears Yeah, I'll be the last man standing All you MCs ain't fucking with me Your best bars, miles and miles beneath me Same OG, but dope and still me I'll be the last man standing All you MCs ain't fucking with me Your best bars, miles and miles beneath me Same OG, but dope and still me
Nimekam kuchelewa Huduma namba pia ni kama sijapewa Instrumental ilijipa mapema Ila ni wengi wamefuzu wengine bado kutema Mindo yule makarao hupatia salute Mikoya nyanza muhorvone yani miwani youth Nyakuwara laibi ya ponju kwa kitie Medipoka bendu konyo ruka puka nego bimbe Hapo kwa memba buwana ska usiwa blame Testosterone niko chini wengi wao kusha kuwa madame Na siku benda kuwao ni mambo pia na system Emasculation of the black man hawako sing Ongeza njaro za uslay king na skinny jeans Zina wafinya mpaka kwenye spleen Okoa jahazi, okoa steamer Fuliza tala branch hapo saida begging isha kuwa gang Mshwari ndo sijataja Jusibie safari komni kama zina maja Sisinguliwe na mikuanja Chunguza kwa makini sana sana Jua ni miti hawa japanda Wapi wangari mathai Nakumbuka ulijipa mpaka mwisho juu ya shamba Wamewasili na wa China Na reli ndani ya mbuga wanachokoza wanyama Still I'm so free Say what I want when I want I'm a G like that Plus I blow trees Give me all the Indo in the world And still it ain't enough
Medi zangu toka uti sana na zingine usipime, usipime. Utajua haujajua mindo zira mama kovu. Shaky Lion King.
Ra! Mindo zira mama kovu. Skanjo simba babanuka na vitani. Nina machungu nikicheki kwenye sidelines. Nakasirika sana na mafisi ndani ya pride lands. Sindo nyinyi wakujiita wasani makosa. Mina wafyonza rock into the badlands. Sound Viking, I got this. The bomb like a nisis. Prayers up, it's a crisis.
Nimekuja ku reclaim kila kitu man. Mpaka taji la dunia isha kusha man. Najua senge nitapita pia na zenu dem. Mujadhani nilupita na yule Chanel.
Sina wakati wa slackness nonsense. Mbili kimu wa vipaji mumetuchosha na wakness. Paka kwa media kuna franchise ya kufinya talanta, finya talanta.
Hii nyingine moja safi. Nadunga shati kaki, mikono kakis. Miguni mbati, womezo zambono chafis. Na hukashi ya tinatua waroro panties. Chupi kondani mewacha wasoro packing. Kazi jua kazi ni farm tupu. Missy big popper but sick mbaka na kam juku. Besides kukill marapa napenda kuban rupu. East London V10 na kunaga flag huku niku freelance. Kwa matanga ndop na kwanga tuna free lunch. Otherwise wakitulenga I know they've seen us. Stacky coins ata hairy niche. Vile na do biz ni kana itisha Jerry Beef. Sezi quit ata kama meda ni ngori. Sezi bleach kama kama melanin ngozi. Juu ya cash neza jam ni kam kubring trouble. Hujamada wax kaka hita kana moja safi.
Pepper stones na mikasi. Speedy mia mbili ya nikasi. Dari dari da. Ilingine moja safi. Pepper stones na mikasi. Speedy mia mbili ya nikasi.
Yeah.
Dari dari da.
I drop line after line like a cocaine addict. Niggas still on the bench cause the coach ain't let him in the game. I do my thing, bro, I'm dope man clever. Drop fire ass bars using propane methods. Niggas reaching out for handshakes these days. I don't ever reach back, always scratch that like sweepstakes. I don't bump these rap dudes mixtapes, I'm way too raw. Taking shots guaranteed you gon' need chase. Dropped a couple tracks, started watching them do rounds. These hoes wanna fuck, I'm a popular dude now. Need a drop top, how the coupe sound? 20 say we really need to fuck the game up like a blue film. Ayy, most of these lames got a dick in their mouth. But I don't need a cosign, I just figure it out. This a rap game heist, I get in and get out. Me versus them, that's a clinical yeah. Foul.
Tukiwa kanisa hatuja nego kasisi. Rhyme lazima ingie nkibatizwa kazi givenchies. Give a fuck basi da vinci. Kwani mini asifa vichi na sifi wana team of bitches. Ule afisa fiso kusafisha safi ofisi. Yapo hailiwi kwa mdorone za jomwa kakarara. Na uspopono utaparara. Jukmaru ankumagwa mara. Utapigwa nusu madaga kwa swagi ya mtu wa gaswara. Tukisha toka ufala toka dara utakutwa kafara. Motherfucking munga another product ya kugero. Na ina mafanati kurunda. Westland Eastland stare kasi town ya di ukunda. Nasija tikazi ya upunda ma 14. Alafu ati malipo ntare 15. Zeni ya kidiche ya fro kwa zile kanda za street. Wanani visualize fitting kiwa change ya script. Fisting kiwa chase ya chicks. Ni kama kroko kwa sky. Si fit ukipenda kukipendi ya mbili.
Ni ningine moja safi. Pepper stones na mikasi. Speedy mia mbili ya mikasi. Dari dari da. Ni ningine moja safi. Pepper stones na mikasi. Speedy mia mbili ya mikasi.
Are the sounds of Africa's number one hip-hop DJ, DJ Slick. Get with Slick on the gram, on Snapchat, and on Twitter via the handle at Listen to Slick. Like his Facebook page, Listen to Slick, and link up with the homie.
Tell your kings, Nina Swali, where you at? You all claim number one, but where you stats? Nina Jeshi Lama Ninja Wako ready with an aim so steady they can find you right where you at. Wanangoja mini ishe. SGR, superstars when we moving. Yes, we are. They say life is a movie. Yes, we star. Yes, we saw. I'm sorry, we can navy pa. Banga mistari kam susi wa mikindani. Hi bahari mina zama na mkuki wa mzikindani. Shishkuki sipingiki, bunduke zilingani. Mini chatu kwenye mti siguswi na hawa nyani. Upper echelon with the flow, bro. Where you at? With the people in the know, bro. Where you at? Flow by the 10.0 on the Richter, trying to get richer. Mr. Money, where you at? Silly perform sport pesa, but where you at? Suli kutana na president,
where you at?
Miku cheki tu kwa ciphers, but
where you at?
Miku cheki kwa the trend, but
where you at?
Miliske umeomoka, but
where you at?
After kufukuzwa na mlami,
where you at?
Nasikia una kakitu, but
where you at?
Napiga show kila weekend, but
where you at?
I talk about the streets, nigga,
where you at?
Cause I'm from the hood, Buddha.
Where you at?
Unaroga juu ya ganji,
where I'm at?
Mini kujua mistari, Buddha.
Where you at?
Jemedari wa show wa jiadhari. Tumeongeza makali kwa fani si majabali. I've been doing this, my nigga sita fadhali. Na sita wacha hadi ngoma zitambe kila mahali. Hood nigga married to the game bila mahari. Na naji tuma kama dema wana machali. On top of my game plus I still roll with the gang. Flag 42 in case you ain't know the name. I go in with the fam, my day one still the same. Wengine walibadilika my celeb, but where they at? Wali dead because they don't do it from the heart. What a one man. All these rappers know na wachoma kisa changwan. Plus si your wife who died that I'm the one. Point them out, I'ma take them out one by one. Track for track, I put my ghetto on the map. Bila machocha, bila makata, bila kujifanya nimeokoka. Bila kuchoka, bila uoga, bila kujifanya nimeomoka. Where you at? Where you at?
You know.
Where you at?
Yeah.
Where you at?
K4.
Where you at?
Ushindane na hizi boardrooms.
Where you at?
Kwani studio kwa boardroom.
Where you at?
Passport imejaa stamp.
Where you at? Where you at?
Where you at?
Niggas know that I'm back and I'm still about stacks. Loving the dope. Left niggas macking them hoes in colorful clothes. Tight, but you're not Kanye. Nigga, I can do this all day. Spitting on these mics. Cut it if it's got a delay. I done seen a lot of shit on the way. So forgive I if I see your shit and look the other way. You'd have it no other way. So stay out my way. And niggas find the way. Know that I'm the sensei. Them rude boys know that I the illest DJ. Villas on the mic. Rappers fake like toupees. Got a fetish for shoes. I always buy two pairs. But I ain't hang up on fashion. Cause where I grew wall, we don't tolerate flashing. Niggas be clashing with niggas cause they icing. So chuck your ice in and conceal your iPhone. My hood is a crime zone. Vultures circling, waiting to pick your bones. Blood's in the water, now the sharks gon' come. This city's gon' burn before you were number one. Listen out, you don't even make the top 10. And that's me backwards. Physical threats towards us don't really faze us cause we the best, nigga. K-Vo, K-Force, number 9. Marapa wata acha mchezo. Wastepe tapso acha mchezo. Mahita wata acha mchezo. Juma fans wanajua siufunga mchezo. Game over. Marapa wata acha mchezo. Wastepe tapso acha mchezo. Mahita wata acha mchezo. Juma fans wanajua siufunga mchezo.
City clock ilijifungwa the first for now wa TikTok. Kwa majira light ikadivawa giza alfajiri. Custodian wa siri kwa dunia jinai. Kwa train of thoughts nikabiri kasi bullet horn. I guess emotions angu zinaitaji vent. Pass your mic, niko na radha kalash niko vaki invent. Frame yangu, ilikuwa ni poetic rendition. Arrested on dubious grounds of sedition. Gazette na headline, majarida zika print edition. Nilikuwa na rehearse Malcolm, nikingizo kwa the Black Maria. Within bracket ya maactivist na mabaharia. Inja ya courtroom, maskola na elimia malkia. Nika hug ndugu, marafiki na familia. Court in session, utathani sole procession. Wana hakimu, I swear by a swelling belly.
I plead the future, plead insanity, cow court, meaning poor. Give me the band to my order, mean your court. All I did, niku se my meat, niku poison from the source. Nika big pen a beva, call nika give ka force. Courtroom, nika clap, na waka not feature. Daily bread, I patikani na mikono, alina wishwa. Ini movement, itabaki ichwa, teachwa. Nkamwe lucid, unadai save ya na gram sawishwa.
Alfajiri, njo utenganishe kifo na usingizi. Njo utenganishe mimba ya mteule na mwizi. Lazima beginning, kutane na end. Kamtoto kuzaliwa kwa funeral. Kuta za prison, zina scream bloody syllables. Ni paradox. Vida holy books is go soak for broken parables. I'm the paragon. Ukiuliza maswali balaga niko kwa faraga. For the good of the motherland. My people wako kwa struggle murderers. Chini ya meza za wafame wakidangers the drop ka Lazarus. Motherland ukitaka kuingia kwa book ya record ya Guinness. Draw me given the past 60 minutes. Kaha reporter out of the phoenix. Ningeriza rekla boarded fetus kwa dustbins abortion clinics. Free dunia tokana na pain, hate and the gimmicks. What is justice? Kushia the self na kuembrace infinity. Tunalia blood diamonds design ya Sierra Leone. Tangu puberty tuna Zofa rebellion, tulilishwa chini ya pedestal na litabag ziko open. Contrast future na artifacts kwa kilo shop, iko broken. Wajani npasi kubuza heme ya garment. Ya hakimu na official government, ma refugee. Wanatamani 40 days, 40 nights kwa safina za haki. Homeland ni Westlands za Hiroshima na Nagasaki. Huku smile ya rais kwa portrait ikiwa thihaki. Wanajikusanya the best, huku tukilobi kupata mapaki. Tembea kwa suiza gata, mali brains za makara suicidals use kata. Utashangana reality utapata. Kila geti kwa surrounding estate na grofata. Mbona madodo naishi kwa mifu kwa NASA, tukitafuta beauty kwa social fabric ili rapture. Mbona stray bullet azipotezi velocity wala kuhata. What is justice? Mbona to dress in tatters? I guess hizi ni maswali zenye zijaipata answers.
Power tunayo ni more than the number. Tunafaa ku rise up ka lion after slumber. Tumenguka mara sita tukamka mara saba.
Life yangu 7th theory nikipok the dog. Tumekutana ngwaro on the daily nikichase the clock. Yako clock of rotating mikono zina ni strangle. Kielelezo vile middle class wishi ndani ya struggle. Mavuno iku ifati fuote chacha kama wakipa. Kitego chumi na nikuna resume ya nation fielder. Wakilishi mbunge, kauliza mwananchi kupinga. Taifa limegizwa peso kwa itrosa hawa mabida. Workaholics ifanyi kasi ndo ni to heavy spender. Na work for 60 hours kwa piki nikipuwa kupoteza. Saving niluekeza, nilibebalo nikatenga keja. Siezi ya food kupata homa, budget deficit ya feather. After schooling ukosa opportunity utajuali kucheza. Kisha utakos inflation, kupunguza value ya labor. Zamani litua landia sali, matunda maziwa. Sahini landia madeni, collateral ni cheti chako kizaliwa. Talk of disparity ya births ni kitu wa liunda. Why else? Kasi usia no masses kufuja. Walitutenganisha kama tabaka pia na luga. Second coming, itakuwa Christo ama Felician Kapuga. Talk of disparity ya births ni kitu wa liunda. Why else? Kasi usia no masses kufuja. Walitutenganisha kama tabaka pia na luga. Second coming, itakuwa Christo ama Felician Kapuga. Vile economy na crash, na tena pila safe landing. Walitugaba kwa class, wakifanya land trapping. Aiming for your heart, wakifanya mabak stabbing. Mami akamsini flash, tuki struggle for nothing. Makabila kuclash, for long wakipika ni adachi. Vitu walidiscuss, asije amount to something. Wako na mvinyo kwa glass, atuwezi afford hata maji. Tungelijo from the start, watajitazia vitami. Reason aliusika kwa miradi ni kumiliki faida. Wanasiasa kona resume ya magaidu Al-Qaeda. Wakitutenganisha zaidi zile jokes ama insider. Niaje metushida kwa ni method code insiders. Ukijaribu kupinga wachi, watapost the rhythm. Eti kwa roo yako kutumia the force ilo abidi. Lifestyle audit is a reveal, of course that you alivivi. Kukineko mwaneje na baki kufit the cost of the cost of the cost.
Get with Slick on the gram, on Snapchat, and on Twitter via the handle at Listen to Slick. Like his Facebook page, Listen to Slick, and link up with Omi.
Check it. Kwa sasa mimi staki mtoto juble na washona msoto. Ni kama mtoko na dry spell. Akisikia advert ya kondiko. Tadhani na chimbo goro. Au labda neighbor bankiko. Vle kwa busy underground. Niki exploit potential. Labda open mic session. Sio soja wa comment section. Nasi Georgia haya maneno. Do my most prized possession on a mission. Ya kufanya songs angu sing along fanaka. Ni bila budi kama ntazingatia juhudi. Time is money ju. Nyasara kama tubongi biashara. Imekuwa kenda karibu kumi miaka nenda. Miaka rudi nkomiereka. Kwepa swara ngware mbaka dena shara. Nijukumula kujikimu. Ate kibidi uhalifu. Kuna wavivu wako na wivu. Inazidi afya dhaifu. Hiyo sandio nafsi hafifu. Hebuta hamaki. Hasira za mkizi. Ilhali muki mi mbuvi. Na kumbe wao ndio samaki. Wafu ndani ya wavu. Kama itafanya ni pen. Ikam, ikam. Ikam venye itakam. Ikam venye itakam. Lakini kaita chan medam. Joni yene, yene. Yene ikiendaga. Yene ikiendaga. Kama itafanya ni pen. Ikam, ikam. Ikam venye itakam. Ikam venye itakam. Lakini kaita chan medam. Joni yene, yene. Yene ikiendaga. Yene ikiendaga. Check it. Karibu kwa ili jiji, the ugly side of the city. Mali ufisadi uvasuti, no kuiti kadis na udhi. Watu kufuata njia banda, wagopi kipasuka msambazi. Hawoni kiwa riski na video tafte riziki. Ukitarajia kwa jiri wa kiutani, uneza safa dumu. Kwa sababu ya kosa connections, ile design ya sava room. Kitafuta kazi, suwe na website. Sapata hefty package, kwa kampuni mingi ukuivit. Minimum wage ni right ya passage. Kumbuka kuambia mola, bariki mwenye atakuunganisha. Consequence ya kupata wera, moja mpicheleweshwa mdesha. Terms are working, conditions overlook underlying factors. Overworked, underpaid, oh. Inakuanga on purpose, status quo ni bila bonus. You can quit pro quo bro. Atunataka pro bono boss Joe. Yoni nono. Hadile skunda pata kitambi. Hoski suwezi lalo unono. Kwa hivyo kindly meet your end of the bargain pronto. Nairo, Nairobi yetu. Nairo, Nairobi yetu. Nairo, hii Nairobi yetu. Hakuna kitu ngumu kakupata J.O.B. Nairobi. Nairo, Nairobi yetu. Nairo, hii Nairobi yetu. Nairo, hii Nairobi yetu. Hakuna kitu ngumu kakupata. Mukakupata.
I can never look back.
Capital FM's very own DJ Slick.
They probably say I'm too passionate, but I can never look back again. I can never look back again. I can never look back again. They probably say I'm too passionate, but I can never look back again. I can never look back again. I can never look back again.
Hey, never doubted for a minute. This narrow path is crowded by the cynics. Where shadows cast, it's hard to win a city. No shallow drafts, you're bumping in the clinic. Melodies and songs as the medicine involved. Penicillin thoughts where everything belongs. Perishing your flaws, but they're helping you evolve. Won't sell it, make you soft. Mind bending when you know it's not failing when you fall.
Ukweli nani toka wengi wanichosha. Miss it, akikosa, yeah.
gotta pay and you gotta hate it when you all submissive what the church yo. You quelling and you talk when you want to show misses I get cause yeah. Tapelian and you gotta hate it when you all submissive what the church no. Hey, they try to say I'm too passionate, but I can never look back again.
Shwari in a graph magic, you panic, you can't catch it. I'm ratching you asthmatics. Nina Maari for bad tactics. Wanna sign if key osmosis. You fool for thought, I contemplating as a jazz a hard is a hand. Checking the way your planet, get 20 to Dani Sayari. My isha ni funny. Kuta futa palas na changanya vitwazi fanari. Mlevia meji forget it, I'm gonna be utamu wa magari. So F the balance, mina taka checks. You come when the taste of mure janga money too. Mure janga money too, no, like what?
Gotta get it again, gotta move. With the fire, I just spit in the wind. I got a whole lot to say. I got a whole lot to say. Hey, gotta get it again. We gotta move with the fire. I just spit in the wind. I got a whole lot to say. I got a whole lot to say.
You can bet it's lit if Slick's playing. Capital FM's very own DJ Slick.
Don't disturb the doctor.
Strange kwangu, vitu zilichukua tana Nacho ikafinika cage kwangu, niko part of a scheme Of shows of fast living Mabesh tangu pia, watu walikuwa na knowledge Kunda schemes at 13, kuchujo chuje Kurob school canteen as a teen Already na pick locks bila kutumia master key Too curious kufuata jamina, just ilikuwa part Siku jua lita lose friends and life Itabaki deserted, the kind of key Ata kuiga kumituwa besho ako Kutumia fita sinaf, kumpushi njasa krako Influence bako, watoto waki hang out na mimi after hours Walinigwaya, nilijua na hadi na makun for hire
Chochoto kichanganya dava na pombe kabla kuhit the streets Walinifunza kurusha makonde Kila mtu alini advice in return nikabonga shonde Siku zangu silikuwa number Kushinda za Simon Makonde Caution to the beat Niliacha zazi akiniombe mungu Sikio la kufa ndo ndugu Maisha ilikuwa ni vurugu Tumia makazi uzazi kustop my babysitter Nilifeel at least kuprovide a brother to my baby sister Kila morning kwa sababu pesa kwa rooms and lodging Fungua curtains na kobezi terrifeel a feminine body Hata mademo akinignore na aninyime manamba zao Niko na mademo kiangwa mizia motendo masterpiece Modest in Liaja Blaze Naishi life bila courtesy Go parking lot Get up with Zango Nizeja fantasy Maisha ni better Kishi raisi na pesa Nandoto si kubwa Kamo kisi kumbuka Sita kwa kumpesha
The streets named him Hip Hop King Some call him Pappy Slick Ladies and gentlemen,
I reside in the walls of the silence that martyrs.
These are the sounds of Africa's number one hip hop DJ, DJ Slick.
Tell me, can't you see I reside in the walls of the silence, the martyrs? Something set me free from this walls that arise in the mindsets of art.
Capital FM's very own DJ Slick.
Tell me, can't you see?
In the mission, make economy cool. If any rendition, the journal we choose. If any addition, the journal be true. No manga decision, the side if we do. Manga decision, the patterns of moon. Stuck in position, the following suit. We ride the vision, we light and we shoot. My brain is a place, so we piling the truth. Probably ambition, me find your rules. If I division, the tackle with you. Retaliation, the challenge with fools. One got been immediate for highly a Jew. Handle my business with nothing to prove. But now you can witness the man and the moon. The man and the moon.
I reside in the walls of the silence, the martyrs. Something set me free from these walls that arise in the minds of the martyrs. Tell me, can't you see? I reside in the walls of the silence, the martyrs. Something set me free from these walls that arise in the minds of the martyrs. Tell me, can't you see?
Okay, little lick it dog, when it gets tricky, mom, woman, I bit me, there's a kiss, kiss, all hit me more, though, he just switch the circle, what the whip me, fuck him, cause switch, get all mean, I switch me, though, she wanna fix the lotion, so pick the motion. After life, I split the ocean, my fun, my diver, feel a mixed emotion. Rap my guy, but when you find it, fight them, to decipher, cypher, stick his back the light, and in a mind, your mind is gonna let them tighter, she in a drag the night, so they fight the pie, just like, whoa, niggas fuck the light and in the mind your mind. Just feel like them tight as in the track the night. There's no divide the fight that like whoa.
King.